to kings, baby.
Yeah, my Django Sokoni music. One more time, baby.
I get high. You give me motivation. I get high. I will die. Niki Kuko Safashi, sing high. Oh, and oh, my Emedoro. My Emedoro.
Rasta, via Babylon, 458 kilometer valley. Don't look at that slum, and I you are my juicy way. Totom kufuzi way, Tamu Paka, and I'm juicy way. While I were bad, I was shungi way. Nilikom tatan kim pata ta fry.
I'm
the akigiti mix up a pad
right.
I went bedodo, attack up a pie. Tulipotoka, tusha oza, siya tufai chata. Kwa ulize mabisho, tunapigisha kwata. Kibo kwa mabako, nathanushani pata. Ibuka magetoni, kwetu central zone, istizu, majengo sokoni.
I get high, you give me motivation. I get high, I will die. Nikiku kosa fashion, sing high. Oh, endo maembe dodo, maembe dodo.
Na well up kwa shilingi ya marupia. So to make up, Snapchat na uzuru na changia. Let's get down, have fun, na kupenda na kwa pia. Hata mcheza picha za utupu, anataka nguo pia. Nipende nani kasi wewe, wewe tu. Dua la kukumpate mwewe, mwewe juu. Nipende nani kasi wewe, wewe tu. Palipo kwa na kuku wengi mchele tu. Machu tani chata, kwa ulize mabisho tunapigisha kwa ata. Kwa mabako, nushani pata. Ibuka magetoni, kwetu central zone, istizu, majengo sokoni.
I get high, you give me motivation. I get high, I will die. Nikiku kosa fashion, sing high. Oh, endo my head.